Serving you up with the freshest gospel vibes. In the mix. Neo Masana. You better get familiar.
Turn it up.
The dope boy from Nairobi, Kenya.
Hey, what up, beautiful people? It's your girl, Tally, and you're in the mix with the Mix Majesty, DJ Jones. Run it!
God, you know you are the realest thing. So me and be coming at the dancehall thing. This one everybody have fi sing a ling a ling. Alright then, come in.
Ijaze, ijaze. Bro, wako ndani yangu watawale. Nisambaze, sambaze. Neno lakari mwisho wa dunia. Nifungulie milango. Nikumbuke niweke kwa mipango.
Kwa mokoro, sina kitanda, sina godoro. Kuwa niliva, zilikuwa za kuboro eh.
Leo minavama okoro. Juu chini joa kuna kasoro. Maisha ya kitambo ya soro. Nimetia si kama logo ya zoro
eh. Alinipata nikiwa jobless. Hale mtaani tu nikiwa formless Tena nilikuwa hopeless. OMG, you need to know.
Alinipata nikiwa jobless. Hale mtaani tu nikiwa formless Na nilikuwa hopeless. OMG, you need to know.
Kuna punda ambaye amefungwa mali kijiji kingine. kaba simbali. Hivyo hivyo Yesu kaniita kwa jina dafari. Mwanangu tafadhali funga safari upeleke habari. Una punda Yesu wako na jana ye. Yule punda amefunga na kamba kwa shingo asomi. Una punda
It's like go on this. Now make me go on this. Nipe tabasam, iguse mara moja na fahamu. Iguse mara moja cause you can. Iguse mara moja it's your turn. Iguse mara moja ni melan kwamba. East or west bado wendo mamba. List or best bado unani pamba. Kama yeast on bread bado unani kanda. On this conquest ya kutoba kanda. Nimejaribu solo, nimejaribu solo. Give me one time. Nimejaribu solo, nimejaribu solo. Give me one time. Give me one touch, Jesus. Give me one touch. Give me one touch, Jesus. Give me one touch. Give me one touch, Jesus. Give me one touch. Give me one touch. One touch. One touch. One touch.
Ita kuwa game changer. In these kango game changer. Hustle game changer.
It's another Foot Force music.
Taba sama isha zambamba. Ujanja, ujanja, ujanja. Relax ni kusho ujanja. Ujanja, koko maji ya maganja. Kukoka bana ndo ujanja. I'm in the middle ya kutowaka ushuhuda. Me I'm feeling all good. Vile baraka zina shuka. From ni baba, from ni yesu. Nifote ni kifota baba. From ni baba, from ni yesu. Nifote ni kifota baba.
Fako zako gani?
Zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Fako zako gani?
Zangu ni za yesu tu. Zangu ni za yesu tu.
Fako zako gani?
Zangu ni za yesu tu.
Nesela pregi avanzo utelevoli. Mwoto! Nisho tu
baba.
Nisho
tu baba. Nisho tu baba. Nisho tu baba. Nisho tu baba.
Natua. Natua. Nitaona mazuri, najua, najua. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri.
Na sufuria zangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu, lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu, lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wasasi wa bibi wame panga kaende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame. Nitaona mema si hasara.
Niatazama mazuri yote sitayaona. Kumoja nitamuona baba. Ata kama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua.
Siku moja nitamuona baba. Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Najua, najua.
Nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri.
Nitaona mazuri.
Baki kwako oi. Unanipenda I know. Ukinita mimi sitasema no oi. Unanipenda I know. Hadi mwisho wa dunia nitabaki kwako oi. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Huyu Yesu amenijaza na roho oi. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Huyu Yesu amenijaza na roho.
Umenifanya mwana wako, naishi kwa neema yako.
Umenifisha upako,
nakula kwa meza yako. Umenitendea miujiza Mungu, sifa zimbele yako. Umeniinua kabisa Bwana, usifiwe Yesu Kristo. Ulinitetea zaidi, na Calvary minakumbu.
ni Yesu ulivyo. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Yesu amenijaza na roho. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe. Acha niringe mimi niringe.
Ndio baba.
Wacha kunicheki cheki cheki cheki. Wacha kunicheki. Wacha kunicheki cheki cheki cheki. Wacha kunicheki.
Yummy.
was on the well. She didn't know Jesus was Emmanuel, so she told him her problems on the well. After knowing Emmanuel, ran back preaching as well. This is my message to you then. If you know Emmanuel, don't tell your problems to your friends. Tell them about your friend. His name is Jesus Emmanuel. Every problem bows as well. I serve a big, big God.
Papa, I'm going so deep in the pain. Never thought you know. Talking about your father got born, you know.
Teddy, you know.
Umenishika hauni yakchi kwanza unanidunga makaimati
wewe rafiki wa dhati ingawa sometimes napotana na umati kama juda na kuuza bei dhati wewe wa dhati umenishika hauni yakchi kwanza unanidunga makaimati.
Kwa chanjo, daktari kwa microspeed wanasema sonjo. Kauko streets na hizo hills na hips bonoko. Kawendo unasanya tenjo unapeleka soko. Kauko form 2 na unapora mamokoro. Walai unaitaji mangoto. Weni ngoko msupa sana jo wachana na ndom. Hizo tap tap, zinachoma lenga yo form. Hizo kombe. Weni mori wa maana jo wachana na ndom. Kila Friday, ugeti mbukenzo.
Africa, 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 Afric
Jamaica back to Africa. Omar with you from the boat. Tell them we are not push over. I did it, we are run over. We them look at the dirty bad odor. We no fear who I won't hold. Enemy can get kick over.
Everybody does wave, the ones in us wave, the ones in us wave, the ones in us shout. Hallelujah, wave, the ones in us wave, the ones in us wave, the ones in us shout.
Everybody dance without the glasses, and everybody move, shake off the glasses.
Everybody does wave, the ones in us wave, the ones in us wave, the ones in us shout. Hallelujah.
From you know you can do. And in the ear if you know you got Jesus. And in the ear for you know you can't play.
Give thanks and praise to the King of all kings, Jesus Christ, him and the truth and the light. And in the ear to the left and right.
Everybody dance, every, everybody dance.
Wave, you want to dance, wave, you want to dance, wave, you want to dance, shout.
Girls, take your track by the way.
So God make me give away. 2020 in my head. Bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh, so God, you make me give away. 2020 in my head. I just wanna give up through day and night. Yo, pray up, papa. Call it quiet, quiet. Boy, I open the door, open the gate, let me celebrate. Pray up, papa.
One boy, German. Couple girls. Tell me you're the track, by the way.
So God, they make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh, so God, they make me give away. 2020 in my head. I just wanna give up through day and night. Yo, pray up, papa. Call it quiet, quiet. Boy, I open the door, open the gate, let me celebrate. Pray up, papa.
Kisema san send me money. Likwanga na mjenga excuses money. Squeezy na mjenga na manoti money. Yeah, yeah. Tutu gani ya chabana sina gari. Squeezy daily maisha yangu masafari. Mepanda paka ndege bana nenda mbali wewe. Yeah, kwa mtoto likwanga na ndoto. Dream flani kabagazi ni sonko. Vitu slow but likwanga too focused. Acha kushow vile God anesa broadcast. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings na show na sa God and reponga. Blessings of blessings na honor. Blessings of blessings na show na when God jota honor.
So God they make me give away. 2020 in my head. I just wanna bless somebody. I just wanna bless my mama. Oh. So God they make me give away.
Fanikisha iwe kabisa.
Yesu nipe maisha poa. Ewe nipe maisha poa. Oh niwe poa. Pia niseme poa. Oh niwe poa. Pia niseme poa.
Ni wisdom. Na cheko. Tania genius records.
Shwari na iko na wewe.
anajua yangu thamana. So na mdansi ya tu Shaito anakazi ya tu Anadaiku ni kazi ya tu Domina muambi ya tu Mini moja wa kondo Doni mwone so lazima ni kondo Bounce usipitoe Usipali kibu
rada Ani sio shwari na ikona wewe Ikona wewe Wako ni na imani Nipo kidete Nipo kidete
All of a sudden, yeah, yeah. My life different story.